umutwe nawe uri ku mubiri none se ari ama video akubitaga akuzi uzi icupa icupa bakubita mu mutwe w'umuntu mukabara umutwe ugasandara aho kuri fatuka ugarije mu mubiri komene nubwihebe buri emery nubwihebe nagutinya agutinya cyane hose afata icupa muzambaguramo uzinga icupa wabonye umubiri wawe ari mugari ugira ngo wabaye ikese